How many of you are free in this room? Hallelujah. Yote ya dunia natazamia msalaba wako, ninajua mimi ni huru. Nimeamua kumfuata Yesu na kataa freedom that nobody can take away from me. Redeemed us by his blood. Oh, glory to God.